Alo, chongo, chongo, abuela, bolokio. Alo, chongo, chongo. Dine bolokio na wera manze.
Exclusive Kwanza Music Blog.
Doksi na kuo na ukamba na mafera. Apa na bwela, nipase kumupandu ini ningaliko pansi. Nari mabati unipase kuna tansi. Itako manzi, sugar na mabanzi. Wera ni kupundi semu pangira stansi. Neze kotita apa maiki ne wansi. Ukari mufana, uzamera dazi. Osa kamba kabozi, uzikamba chibazi. Inendine nguna, wendiwe bolokio. My flows ni kuniunya, monga lobinyo. Tifunu panga kolabo, ine naniyo. Hello my shows, tiza pasa tize kriwo. Mugemu nine daiso, ni wendiwe tingango. Face to face, murinyu funi kamukanzo. Wataya popelo, shade na magago. Flow yeka yeka ni kuvula chindako. Uzachiwona lelo ni nikuchula mbako.
Got a degree and the license to kill. Like a tiba buy my fake MCs. I got a degree and the license to kill.
Now that's why. Like a tiba buy my fake MCs.
Nabwera na futi yalengesa nukorazi. Kose na kumundi itetiri femazi. Nifuna ni bitote vikola la pamukosi. Natoka kunchito na bala okorosi. Gero wabwela aniso nchila pokosi. Kweno ya bimba nisakila masoksi. Monga shaka zuru kosi ya mangosi. Na ine ndine lapa soksi nizayopa. Bwela nipafupi nga mufuna kunikopa. Inimbo na bwela wosi kompa. Katini wafupi nizi wawatarimpa. Katini watali nizi wawafupika. Paliwe mwandi woi athindipa. Na wantu waziwa kutindiwe wotipa. Ndine mukali olo ndine ofipa. Salari yako mifole sa sweeper. So osangala lafu jawa nilitafu nzakuwa shana safu.
Saya para madu.
I got a degree and the license to kill. Like a tiba buy my fake MCs. I got a degree and the license to kill.
Now that's why. Like a tiba buy my fake MCs.
Na pera na futi yare ngesa ni mafanzi. Mugemu, niyo pakote dize. Mweo mulitiani, tawero tanda lako. Kone rapo koko, timbele boza lako. Hapo wanye rapo, so osanga rapo. Na funo menya solo, weo wasanga rapo. Floni kabomu, kakubole mati. Mafanza,
exclusive from Kwanza Music Blog. Dotsi.
Zine polo kiyo, naruta manji. Kapena mchizungu, ati kudubai.